Cacauyo, cacauyo, cacauyo. Si ulipenda mwenyewe, kipi kimekutisha? Kinyago uchonge mwenyewe, sasa kinakupisha. Kitanda kiza ya rabu, ndugu yangu nakwambia. Si ulipenda chura, si ulipenda sura. Si ulipenda sura, si ulipenda chura. Si ulipenda chura, si ulipenda sura. Dunia da mama walimwengu ni shuja. Dunia da mama walimwengu ni shuja. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Mapenzi ya mtandao yamemshinda mwambino. Ukweni ya wamtaki kabakia kisigino. Kabakia Insta, TikTok. Achekwe mama uyo, achekwe uyo, achekwe uyo, achekwe. Dunia da mama wali mwengu ni shuja. Dunia da mama wali mwengu ni shuja. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. One to one, mama we one to one. One to one, twende a man to man. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Kaka uyo, kaka uyo, kaka uyo. Wapi Nuba Sound, Nuba Sound. Washike Simba Bahari, washike. Washike Simba Bahari, washike. Washike Simba Bahari, washike. Wapi producer hana name. Chika yo baba, chika baba, hana name, chika. Chika baba, hana name, chika.